angazi kuwe kubanjani. Kodwa kunento esenge ngayibheka ukuthi uma singaqapheli, kululu kuyikhohle ukuthi singobani. Ongaba ngisho sezingeni lokukhumbula ukuthi ngamhla uyinikele ukukholwa nguJesu, wabe uyifaka kwi-identity yezwe lesibusiso. Angikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo Bithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kunendodakazi kazakwethu eneminyaka eko-30. Evese yavuka insukwini nje inkekethelwa yiqolo. Kwakunzima nokuthi le ntombazane ikwazi ukunyakaza ngendlela elabe libuhlungu ngayo. Futhi okwenza kwedlulela ingoba iphinde futhi ibe umama wengane esencane. Namaphilisi ey'nhlungu ehluleka awasizanga ngalutho. Ngakho, loza kwethu uthi wabe seyinika inombolo yesinye ispecialist azana naso ngokwempilo. Qede wabe sisho lamagama. Ungakhohlwa njalo ukusho ukuthi ungubani. Ngamanye amazwi, uyindodakazi yami. Kwamthatha nje amahora ambalwa kabi ukuthi avese athole i-appointment lo ndodakazi kulesi specialist. I-identity yayo yokuthi indodakazi yaloza kwethu yenza yathola usizo ngokushesha ngenxa yokwaziwa kwakhe yiso. Kwamnika lo ndodakazi isibusiso owayengeke sithole ngaphandle kokuba avese asho ukuthi uyingane kabani. Lokho kufuna ncimishi ngokwe-identity yethu kuKristu. NgokaJohane 1:11-13. Weza kokwakhe abakhe abamamukelanga, kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi ukuphila impilo yakho uyiphela uKristu ukuthi kunzima kwezinye insuku. Ngiyazi kunzima kanjani ukuyikhohlwa kwesinye isikhathi ukuthi ubani, nomhlanhlathe endleleni nobuhlungu bokulahlekelwa isibusiso esiza ngokwazana kwakho noKristu. Sihlobo, ulalele lokho. Uma ukholiwe egameni lakhe, igama likaJesu elazela ukuzokusindisa nakanjani, ungumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Une-identity entsha ekwazi ukukuvela umnyango ongachazekiyo weyibusiso. Ungalokothisa nhlobo ukuyikhohlwa ukuthi ubani. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp. Okwakho cofocofo sithinte kule nombolo 067 706 0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.